kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata amajjii 6/2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Nama siyaasaaf hayyuu dinagdee kata'an obbo Bulchaa Dammaqsaa har'a du'aan boqotan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp qooda mootummaa federaalaa xiqqeessuu akka barbaadan beeksisaniiru. Wixata waan ta'eef ispoortiin abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduuf mitukku faqaadu.
Waldhabdeen hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumamee jiru gidduu seentummaa qaamolee nageenyaa naannichaan walitti fiduuf ji'ootaaf yaaliin taasifamaa ture osoo hin milkaa'in hafeeraa jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasee Warrada. Itti aanaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay fi hoogganaan dhimma nageenyaa Leetenaant Jeneraal Taaddasee Warrada dilbata kaleessaa mudde 27 bara 2017 ibsa sabaa himaalee naannichaaf kennaniin waldhabdee hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru hiikuuf irra jireessaan karaa hooggantoota nageenyaa naannichaan kan hoogganamee fi kan miseensonni dippiloomaatii hawaasa naannichaa keessatti hirmaataniin garaagarummaa isaanii karaa waliin dubbiin akka hiikkataniif yaaliin taasifamaa ture hin milkoofne jedhaniiru. Gareewwan kanneen lama walitti fiduuf qofaa qofaa isaaniitti dubbisne kan jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasan fuulaa fuulatti taa'anii waliin hin dubbanne jedhanii carraa guddaanis nu jala darbeera jedhan. Dubbii isaanii keessattis waliin dubbii mo'ataa fi mo'atamaa hin qabne taasisuuf hojjetamaa ture. Rakkoo karaa siyaasaa hiikamuu qabudha. Tokko isa tokko balleessuun rakkoo hiikachuu danda'u miti. Kana tilmaama keessa galchineeti irra deddeebbii yaalii taasisaa kan turre. Adeemsichi walitti deddeebisuu qaba ture. Garaagarummaan karaa waliin dubbii akka hiikkatuufis yaalii taasisaa kan turre ta'us hin milkoofne. Gidduu seentummaan kun kan hin milkaa'in hafes qaamoleen lamaan mo'ataa karaa ta'uu danda'an hordofuu irra walii walii isaanii balleessuu irratti xiyyeeffachuu isaaniitis jedhaniiru. Rakkoon isaanii kun karaa siyaasaa akka hiikkatuuf uummanni dhiibbaa irratti taasisuu qabas jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan obbo Getaachoo Raddaan durfamutti miseensa koree giddu galeessaa kan ta'an obbo Raddaa Ihala Fomiraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa'ii dhaabbata adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan boordiin filannoo biyyaalessaa beekamtii hin kennine irratti itti aanaa dura taa'aa dhaabichaa ta'uun kan filatamaniiran obbo Amaanu'eel Asaffaa immoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay tokko qofaatu jira. Garee adda ba'eeru hin qabu. Garee miseensonni isaa 83 yaa'ii isaa irratti hirmaataniiran malee garee biraa hin qabu. Isa isin garee jettanii gabaastaniif ibsa homaatu kennuu hin barbaannu jechuun sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Haleellaa Dilbata Kaleessaa humni waraanaa Sudaan qilleensarraan kibba Kaartuumitti fudhateen namoonni nagaa 10 ajjeefamaniiru jedha gareen baraarsitoota tola ooltotaa.
Gareen baraarsitoota tola ooltotaa Sudaan akka beeksisatti haleellaa humni waraanaa Sudaan qilleensarraan kibba magaalaa guddittii Kaartuumitti Dilbata Kaleessaa fudhateen namoonni nagaa 10 yommuu ajjeefaman kanneen 30 ol ta'an immoo madaaniiru. Haleellaan akkasii kun gama kibba Kaartuum qofaatti yeroo ji'a tokko gaditti yeroo sadaffaaf akka ta'es himaniiru. Akka gabaasa madda oduu Ajaans Fraans Pireesitti kanneen ajjeefaman kunneen haleellichaan akka gubataniiranii fi kanneen madaa'aniiran gara hospitaala naannoo Basharitti geeffamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 5 haala yaaddessaa keessa jirus jedheera. Walwaraansi Sudaanitti ji'a eebilaa bara 2023 humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa Sudaan warra RSF jedhaman gidduutti ka'e lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafateera.
Walta'insa humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin haleellaan Al-Shabaab irratti fudhatameen hidhattooti garichaa 10 ajjeesamaniiru jedha mootummaan Somaaliyaa.
ministeri odefanno Somalia ibsa basen halella gare milisha al shabab rattinanno magala berhani kan kabali takismayo ratil maman kilometre jata mafagatte argamtut fulatamen hidatto tagaricha kulana jesu hime garich tarkanfi fulachuf qoppa turufi bakanni irra qoppa ture barbadesus ibsera yero tarkanfi kun fulatamet namota nagaratti midan akabe injirus jalera ibsimotuma Somalia kun kan be dilbata kale sayo muto tarkanfi chiwo makafulatame garu inibsine tarkanfi kana michu Kenya United States walin tane tikanjale ibsimotuma Somalia humni warana United States moita tarra ibsabasen hoganto tagare al shabab ke sato ko kante Muhammad Mire kan Abu Abdurrahman jalamun bekamu halela dronin gafa mudde digdemi afur darbe ajefa Musa Amerikane sera ajefa Muhammad Mire motuma Somalia kana dura kan bekse yomuto nama waggota 15 darbani fal shabab ke sat gulanta hogansa garagarar turefi yomu ajefa mekanatis hogana al shabab biya ke sas ture
mumich ministera Canada Justin Trudeau taita sani gadalakisu har abeksan dilbata kalesa gazetan the globe and mail jedu gabasa basen trudeau ango sani gadisuf karofachu sani madden sadira qulqulle fadera jara akka gabasechat Justin Trudeau hogana party liberal wutata harra ango sani gadisu beksise kanas walgai korebiyo lesa isa caucus jedamu robi duftuta uf jiru dursudan ifsome wajirri mumicha ministera Canada imma kanarratti gafatamus debi hatattama kanin kennine yemuto Trudeau battaluma ango sani gallakisu yokanmo hanga hoggana hara filatamanitti angorra trusani wanti ifata injiru Trudeau barakuma lama afkura sadit yemu party liberal rakko cima kesa sene turetti gara hoggana party chatti kadufan gara odu tanutenna cenu manimare bakka buota ummata United States utataharra yai tawdan Donald Trumpin filanno presidentuma moachusani mirkane sejira
manimare United States ni congressi jalamun waamamu yai yitataharra tawretti Donald Trump filanno presidentuma bara kumala mafdigdemi afurit morkatu isa itti antu presidenti Kamala Harris in moachu isaf bekamti nikennaf Kamala Harris bu afilanno kutale biyetti shantamarradu ferretti mallattesun moamu chef bekamti nikennitifi ademsi chojumata sera filanno kessa tokotaus wagga afurindura de garton Trump capitolit senun jequmsa umun namota dibatokofa furtamarami dangayetture halli yerosana umameture garu witata harra mudata jelame hinegamu kunis Harris moamu shekan amantefi president Joe Bidenis adem sanaga hordo fuisa ibsaniru namon kumata kof ibashan jequmsa amajija barakumalemaf digdemi tokko capitolitika ekeset hirmachun kan himatamaniran yombuto Trump mo amajji digdemalu futti ango erga fulatem boda aritin namota kanenif difa makataishu himera
gara odu tanutenna cenu kan president ma United States filataman Donald Trump basimotu ma gatte qesu barbadu commissionin gorsa kan kuta gaumsa motu ma jedam tatta afikana hogana kun yada haramiti hogganonni America jalqabu marra qabe hire motu man qabu gatte qesu da fiyari gocha turan gabasa dora makwar kunoti
Rosich Elon Musk basi motumma dollar trillion alaman gattiqesu barbada kuta gaumsa motumma kan government efficiency jedam commission of president maka Donald Trump gargara ho ganata ufjira bulchinsi United States basi motumma gattiqesu fuada innasen kun kan jalqabamiti University South Carolina tigargara professor of political science kataan Justin Vaughan akasjed
presidents have been talking in one way or another about
president onni ergabiyettinun de fante qabe karato konisata u karabira wa eko demo tumman federala qabu hirisu dubata turan
bara 118 tamota kesa president america sadafa Thomas Jefferson rajal qabe Jefferson dalagawon waranaf kan motumma gatqe sudan lodan basi motumma hirisan
I am convinced that at least 4 million have been given employment
yoo xiqqaate miiliyoonii afur kanneen ta'anii fi hojiin akka kennamee fi nanamana.
Bara 1930 keessa Franklin Delano Roosevelt kufaatii dinagdee dandamachiisuuf humna hojjettoota federaalaa babal'isan. Roosevelt namoota miliyoonaan lakkaa'aman mindeessuudhaan iyyeeyyiif gargaarsa kennanii dinagdee dandamachiisaa turan. Dalagaan sunis ennaa rakkoon sun xumuramu dhaabate. Bara 1980 keessa Ronald Reagan Grace Commission kan jedhamu garee hoogganoota daldalaa gara 150 ta'an maallaqa mootummaa akka hin mancaaneef ga'umsi akka ol ka'u akka taasisan gaafatan. Tom Shaz pirezidaantii garee kanaati.
President Reagan asked the Grace Commission to
President Ronald Reagan komishini Grace Commission jedhamu mootummaa akka qoratuu fi daran akka hojii isaa akka hojii daldalaatti inni hojjetu mala akka barbaadu gaafatanii turan.
Garuu marsariitiin laayibrarii pirezidaantummaa kan Ronald Reagan akka jedhetti yaadawwan dhihaatan irra caalaan isaanii keessumaa kanneen koongirasii irraa seerri akka ba'u barbaadan hojiirra oolaniin beekan. Ammas hayyoonni seenaa tokko tokko akka jedhanitti Reagan marii biyyoolessaa rakkoo jiru furuuf qooda mootummaa federaalaa xiqqeessuu isa jedhutti akka inni deemu gargaaraniiru.
Jijjiirama bu'uuraa guddaa ture. Beektaa jaarraa darbe keessatti innaa qoonni mootummaan hawaasa keessatti qabu babal'atee tureetti.
Bara 1990 keessa Bill Clinton hojii federaalaa gara 300,000 ta'u irra caalaansaa sooroma ba'uuf kampanii kabiruun dalagaa hojjettoota mootummaan hojjetamaa ture akka hojjetan akkatti kennamu taasisan.
Certainly one of the more significant administrations in terms of
dhugumatti bulchiinsa bara ammayyaa keessatti qooda mootummaa hir'isuu ilaalchisee bulchiinsa barbaachisaa ta'e keessaa tokko ta'uun isaan oolu.
Doonaald Tiraamp innaa marsaa hojii isaanii jalqabaa hojii federaalaaf mindeessuun akka dhaabatu akkasumas baasiin akka xiqqaatu ajajanii turan. Amma immoo kutaan ga'umsa mootummaa hojii kan akka xumuru barbaadu. Hangi tokko mootummaa geggeessuuf tooftaa daldalaa hordofuu isa jedhu gaaffii keessa galchu.
Innaa mootummaa taatu uummataa fi itti gaafatamummaatu sirra jira. Galmi keessii maallaqa argachuu fi miti. Galmi kee tajaajila kennuu fi biyya eeguudha. Damee dhuunfaa keessas waliin na'uu fi qabeenya mancaasuu hedduutu jira. Kanaaf namoonni daldalaa namoota wayyaa'oodha waliin na'uu fi maallaqa mancaa'e oolchuu fi malaadha inni jedhu natti hin fakkaatu.
Mala isaanii kan yeroo darbe tattaaffii qooda mootummaa xiqqeessuuf hojiirran oliin hafe fayyadamaa jiru.
There can be a faster and more comprehensive response because of social media.
Sababa miidiyaa hawaasaan kan ka'e deebii saffisaa fi bal'aan kennamuu danda'a. Miseensonni koongireesii mala durii kan xalayaatti argataa turan caalaa miidiyaa hawaasaa fi deebii kennuu barbaadu.
Yeroo baay'ee koongireesiin baasii mootummaa kamiyyuu hir'isuu dura walii galuu qaba.
Nama siyaasaaf hayyuu dinagdee kata'an obbo Bulchaa Dammaqsaa har'a muddee 28 bara 2017 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Obbo Bulchaan umrii waggaa 94 addunyaa kanarraa akka boqotantu ibsame. Bara 1995 irraa eegalee paartii sochii dimokiraatawaa federaalistii Oromoo kan hundee sabaa fi damee daldalaatiin hundeessaa baankii Awaash akka turan namoonni waliin hojjechaa turan sagalee Ameerikaatti maniiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa bara 1923 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa bakka Boojii Birmadii jedhamutti dhalatanii jedha odeeffannoon argame akka mul'isutti. Namoonni paartii siyaasaa tokko keessatti waliin hojjechaa turan bara jireenya isaanii keessatti dhaabbilee biyyaalessaa fi idilaa addunyaa keessatti akka tajaajilaa turanis himaniiru. Itti aanaan dura taa'aa paartii koongireesii federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu sagalee Ameerikaaf akka himanitti qabsoo siyaasa karaa nagaa taasisuudhaan Itoophiyaa keessatti gumaacha olaanaa taasisuun beekamu jechuun eerani.
Qabsoo Oromoodha baay'ee isaan kukuuqaan amma ture jabana mootii Haayil Sillaaseedha jalqabanii yeroo sana egaa amma ministeerri deebiitti ka'anii hojjetaa nama turanii jabana daagii keessa immoo bakkee ba'anii namoota sana bakkeedha hojii hojjetaa ture waliin baantuudhaa kana keessaa iddoo guguddaa iddoo gaasha qabu iddootti biyyatti gargaraa da'uun daldalamuu dandeessu irratti. Maqaa biyya kanaatiin hojii hojjetaa turaniiru. Hojii deebi'anii asitti immoo poolotikaadhaan ofadiin kan jedhamu dirijitii tokko dhaabbatee isaantu geggeessaa ture. Bubuchani okajin bani parani ergasi bodde abbin oromo da dola madabattin so banjuru doto koyo tayway yajinani da chun sawani makabe ergija me bodde professor bararan ni idosati bani amamatke kesajiru
obogabru asrat misens kore hojra wachiftu party birmandu mafi demokrata arana tigray obobulchan namajren siyasa kesatti falasama etiopia hundaf mjettutate akajratu fojichatran dechun ipsani
መድረክ የሚባል መስርተን ነበር ኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራቲክ መድረክ የሚባል መስርተን ማጀስክ ይችላል ድረስ እዛ ቆይቷል ሪታይርስ ካደረጉ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ለመኖር አብሮ ለመስራት የሚቻልበትን ሁኔታ ሁሉ ያመቻቹ ነበር
ንወሊን መድረክ ፓርቲ ጀደሙ እንደስኔ ቱሬ ፓርቲ ፌደራላዋ ዲሞክራታዊ ኢትዮጵያ መድረክ ከንጀደሙ ከሰቲ አንገነገይራ ሶራማባ ጀደንቲ ወሊኑ ጀቻ ቱሬ ኢትዮጵያ ከሰቲ ወሊንጅራቹ ፊ ወሊኑ ጀቹ ፋልድ እንደይሶ ከጅራቱ ፊ ምጄሳ ቱረን የሮ ወሊኑ ጀቻ ቱረቲ እጀኑን ሳኒ ከሳ ከነጃይብሲሱ ኦርሜን ጭቴብ ይወብደንዴ ስታቲ ኢላልች ጀዱ የሮ ጨለቅሳ ቱረቲ ጀርሚን ፈጠቁ ዮካኒ እንጭቱ ጀቹን ዱበታ ቱረን ኦቦቡልቻን ስርኒ ዲሞክራሲ ሁንዳፍ ምጀታታይ አከጅራቱ ቀብሳ ቱረን ሃዩዳ ተስገባውዳን ሃለጅሩ ነመውበጪሱ
ኦቦቡናቱን ትደበሉዳን ኦቦቡልቻ ደምክሳ ሲያሰ ቆፋው ዞንታን ገማ ዲነግዴቲኒስ በየከነገሰት ጉማቸ ጉዳ ታይሰኒ ሩጀቹን ዱበቱ
ኦቦቡልቻን ተራ ኢኮኖሚ ዳንቺ ባየ ወጅታና መስራሪ ነው ለባንክ ቱንሳኒ ኮዳኖ ጋሻዋን ፍዴፊ አዋሽ ከሰጠ አማ ዩሮባዬ ዳቢ አዋሽ ኒ ቦርድ ይረት ድዋታታኒ ወጅታ ቱራኒ ና ባንክ ከዳይ ዶጉዳ ዳንጋኒሩ ቻላሪ ሱቱ ደኒ ባለማከት ትስ ለማኒ ባከቡአኒ ነሞ ወጅተኒ ነው
ዱአምቆቹ ኦቦቡልቻ ደምክሳ ኢላል ሱዳን ሲራ አቢ አህመድ ገደ እሳንት ደጋሚ ከራቶረ መርሰሪቲ ሐዋሱ ማሳኒ ኢብሰኒሩ ሙሜ ሚኒስትራ አቢ አህመድ ኦቦቡልቻ ነው በየሳኒ ፊ አፍሪካ ሀንገሁም ነሳኒት ተጃጅሉን እጅ ኑ ሳኔ ረት ጀባተኒ ነሞተ ወልት ፍዱ ኦፍከኑን በካፍ የሮ ከሚት ዋኑ ጋር ጀረኒ እተመነን ዱበቱ ጀቹን ይብሰኒሩ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ደበለቴ ቆንዳልቶኒ ሞቱማ ፌደራላፊ ከናኑ ሌስ ገድ ሳይንት ደጋም ይብሰቻ ትረኒሩ ሰገንታን ስርና አዋልቻ ኦቦቡልቻ ደምክሳ የሮ ጆሊን ሳኒ ቢየ አሜሪካራ ጋር ኢትዮጵያ ሲነን ሰገሌን አሜሪካ ማቲ ሳኒራ ኦዴፈቴራ ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ጥፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ እንዲጎተቱ አንፈልግም አንደግፍም
አም ደበረን ከቁጲ ስፖርቲቲ ድርጎሚ ማራቶኒ ጂያሜን በየቻይና ትድል በተከለሳ ድርጎመመን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሩት አጋ ሪኮርድ ሃራ በክቻፎ ይሱዳን የጎንጅ ፈቱ ዳዊት ወልደየስ ኢትዮጵያራ ኢራን ሞአቴራ ድርጎሚ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ኮንግ ረቲ ድልበት መከለሳ ድርጎመመን ምልከሳ መንገሻ እንጅፈነ ጎንፈቴራ ደበለታን አትሌት ባህሩ አረጋዊ ድርጎሚ ቀጣምሮ ቢያ ኤልጎይበር በየስፔን ትከለሰ ድርጎመመን ሞአቴጅራ ኦዴፈኑ ኬኛ ፕሪሚየር ሊግ ቲኒስ ክብ ክለቦኒ ጉርጉዶን ባይናን ሞርከቶታ ሳኒ ወጅኒን የጋ ቀጢ ቆደተን ማንቸስተር ሲቲን ክብ ዋሎ ጎሊ አፍሪፍ ተኮን እንጅፈቹ ደንደ ኤራ ኤብሳ ነገሳ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ማራቶኒ ጀመን ከምበረ ኮመል ማፍሪ ደምሸኒ አገር ሲሰደ እንደቲ አትሌቲክስ የጀበ ሰዓታቲን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሩቲ አጋ ድርጎሚ ድብርቶታቲን ሪኮርድ በክቻ ፎየሱን ሞአቴጅርት ሰዓቲን ሃራገል ሚስቴስ ሳላማ ደቃ ኩርስ ደቲፊ ሰከንዲ አፍርተምጃ ቱሬ ዋን ንቅሲሳኩን በረኮመል ማፍሪ ኩደሸንራ የገሌ ሪኮርድ ከናንዱራ ሳላማ ደቃ ኩርስ ገሊፊ ሰከንዲሽን ተብለማን ማሬ ዲባባን ቀበቴ ንጫላ ሩቲ አጋቴ አኑን አትሌቶን ኢትዮጵያ ጉቴን ኢፋይ ማናፊ ፍቅርተ ወረታ ለመፋፊ ሰደፋ በውን ጥሙራኔሩ ድርጎሚ ኢራቲኒስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ዳዊት ወልዴ ሰዓቲ ለማ ደቂቃ ኩረጃፊ ሰከንድ ጃን እንጅፈኖሳ ምርከኔ ፈቴራ አኩም በከሙ ወጋተ ኩድራ ድርጎሚ ማራቶኒ ባሌንሻረት ሰረካ ሰደፋ ተይ ጥሙሩንሳስ ኒያደተማ ዳዊት ወልዴ ጣኑን አትሌቲን ለሚለሴቶ ቴቤሎ ሮጋና ሳላማ ደቂቃ ጃፊ ሰከንድ ኩረሰዴት ለመፋየ ጉባው አትሌቶ ኢትዮጵያ ከምብራ ፖኪ ከበደ ሰደፋ ተውዳን ጥሙሬራ ማራቶን ጂመንካና ድርጉምቶኒ ኩመሶዶማውል ቢዮታ ገራገራ ፍርተምጃራ በባሃኒ ረጥቆ ደፍለተኒሩ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ሆንግ ድልበቱ መከለሳ ድርጉምሚኒስ አትሌቶን ኢትዮጵያ ሚልኪንግ ለነሩ ማታን ማራቶኒ በርሊን ከምበረ ደርቤ አትሌቲ ሚልኬሳ መንገሻ ተለሳ ሰዓቱ ኮቪዴቃ ተኮፊ ሰከንዲ ዲምጥሩ ባንጥሙሩን እንጂፈቴራ ሚልኬሳ ተአኑን አትሌቲን ኬንያ ፓትሪክ ሞይሲን ሰዓቱ ዴቃ ተኮፊ ሰከንዲ ሶዶማ ለመፋ አከስመስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሀፍቱ ተክሉ ሰደፋ ነጋሳ ደቀባ ሰረካ ጃፋ ተውዳን ጥሙራኒሮ ገመድ ወርቶታቲን አትሌቶን ኬንያ ሰረካ ተኮፋ ሃንጋር ፈፋት ይገሉን ኦላንቱማሳኒ ከነገር ሲሰን ይወተው አትሌቶን ኢትዮጵያ ኮይቲቶም ገብረስላሴ ፊ መርግቱ ሚደክሳ ሸንፋ ፍሰድ ተፋ ቦዳን ጥሙራኒሮ አትሌቲን ኬንያ ግሬስ ሎይበቻቱ እንጂፈኖ ከና ጎንፈቴ ወለካ ማራቶኒ ሆንግ ሆንግ ከና አትሌቶን ኩመሰደት ከረት ህርማተን ይወተው ፊግቺ ኩኒሲ ድርጉሚ ወርቄ ሰረካ ወልዳ አትሌክሲያ ዱኛቲን ባሴን ምርካናይራ ድርጉሚ ቀጣሙ ረብያቲን ሞ ድልበተ ከለሳ በየስፔን ኤልጎብራቲ አትሌቲን ኢትዮጵያ በሪው አርጋዊ ድርጉሚ ረቲ ስደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሶዶሚ አፍሪን እንጅፈኖ ጎንፈቴራ አትሌቲን ብሩንዲ ሮድሪጌ ኪሲዌራ ደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሶዶሚ ጃን ለመፋየ ጉበሁ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ሳሙኤል ፍሬው ደይቃዲ የሚሰግልፊ ሰከንዲ ሸንተሚ ቶርባን ሰደፋ ቦዳን ጥሙረጅራ ተበ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝት የጉድ በሩ ሰንበታ ፊ ድልበተ ከለሳ ተቦን ጀጀቦ ተበተ ማኒኒ ክለቦን ጀጀቦ ቀጥ ቆደተነሩ ማንቸስተር ሲቲ እንገሩ በራሃራ ካና ሚልኪን ጅልቀበራ ተበ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ቶርቤዲ ደማፋራቲ ሃዊን ኤጋማቱሬ ሊግቸ ድርሳ ካንጅሩ ሊቨርፑል ሞርከታ ጭማ ሳኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ወሊን ወል ሞርከታ ይራ ተበ ቺሲ ለማፊል ለማን ቂጣ ጥሙራመ ተበታ ሊቨርፑል ኮዲ ጋክፖ ፊ መሐመድ ሳላ ጎሊ ሊቨርፑል ኢቲፍ ከንገልቸ ይወተው ተበቶኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ፊ አማንድ ዲያሎ ገሬን ሳኒ ቀጥቶኮ አንፊልራ አካርገቱ ሚርከኔ ሰኔሩ ተበሰን በተደርበኒ ኤጋማቱሬ ብራቲን ሞ አርሰናል ገረ ብራይተን አልቢዮንት ኢመሉዳን ገሬ ለማን ቶኮፍ ቶኮን ወልቅ ጠባሁ ደንዳኔሩ ደቂቃ ኩረጃ ፈረቲ ኤታን ኖዋኔሪን ጎሊ አርሰናል ኢፍ ከንገልች ይወተው ብራይተን ኢፍ ሞ ተበታንሳኒ ጃዎ ፔድሮን ፔናልቲ ዳን ጎሊን ገልጀ ስታዲየም ብራይተን ረቲ ክለብ ሊሳኒ ቀብጥ ቁደተን ያከባን ምርከኔ ሴራፊ ገብራቲን ገሬን ፔፕ ጋርዲዮላን ሆገርሙ ማይሰር ሲቲኒ ዌስታም ዩናይትድን ጎሊ ባይ አፍሪፍ ቶኮን ጅፈቹን ሃዊ ዋንጫ ሳኒ ጉድ ሴራ በሪሃራ ጅፈኖ ዳን ጀልቀቡን ሳኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ፊገሬ ሳኒ ቲፊ ኦነቺ ሴራሲ ተበከነ ረቲ ተበታን ሳኒ ሰረፉንድራ ሃላንድ ጎሊ ለመገልቹን ክለብ ሳፊ ጉማቸራ ተቦተ ብሮቲን ቼልሲን ክሪስታል ፓላሲን ወልቂታ ቶኮፍ ቶኮን የጉባው ቶተናም ሆስፐርስ ድሬሳ ረቴ ኒውካስ ዩናይትድ ዳን ጎሊ ለማፍቶኮን እንጂ ፈተሜራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ከና ሊቨርፑል ታንድ ቶኮቶ ሳፎኒ ቀብጤ ፉርተሚጃን ቶኮፋ አርሰናል ቀብጤ ፉርተማን ለመፋ ኖቲንግሃም ፎረስት ቀብጤ ሶዶሚ ቶርባን ቼልሲን ሶዶሚጃን ሰረካ ሰደፋፊ አርፈፋ ቀበቹን ወልድሯ ዱባን ዱርሳጅሩ ገባሳ ስፖርቲ ሰገለ አሜሪካ ቲፕ እንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም suited.
የሮጅ ጅራማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ነገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ጓበርባን ዩሮዴ ፈኖ ንቲማ ሙገርቶ ኬተው አመንታራ ዳብነ ይሮራኪኒ ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሃዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሃዋስኒ ሃላ ኡልፋታ ኬሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ገረኬ ሰፊድ አዱኛ ወቁም ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲል አሰገለ አሜሪካ ዲፈኬ ቡቱ ስንተገርሲስ
ሉሲን ካንቲ አርገምቴ ወጋ ሸንተማ ፋኢላል ቺሱዳን ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሃዮ ተወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጌጌሴ ኩኖ
guyyaa dilbataa tokko naannoo Affaari magaalaa xinnoo Andaara Laga Awaash irratti argamtu alaawaatiitti namni Yuunivarsiitii Chicaagoo irraa reefuu eebbifamee hojii qo'annoo irra jiru lafee wayii arge. Lafee sana barbaaduun waan akka tasaa ta'e miti. Lafeen arbaa, lafeen booyyee, lafeen gafarsaa, lafeen bosonuu achitti ni mul'atu. Lafeewwan bineensaa irraa kan hafe lafee qaama namaa akka argatu abdii qabaa ture. Dr. Donald Johnson.
I looked over my right shoulder.
Gama gatiitti koo mirgaatiin yommuu mil'adhu lafee caccabaa wayiin arge. Lafee harka namaa akka ta'e nu badde. Alan yeroo jalqabaatiif ilaalu lafee jaldeessanatti fakkaatee ture. Baay'ee qalloo wayiiti. Yommuun itti siqee dhiyeenyatti ilaalu lafee namaa ta'uu isaan hubadhe. Yommuu naannoo sana ilaalu lafee mataa lafee mangaagaa namaan arge.
Doonaald kan argatanii lafee nama waggaa miiliyoonii 3.2 dura tureeti. Qaama nama sanaa keessaa 40% argame waggaa 50 dura. Lafeen Luusii yookaan Dinqineshi jedhamee moggaafame seenaa dhala namaa keessatti umuriidhaan isa hangafaati. Yuunivarsiitii Arizoonaatti hundeessaa Inistituutii qo'annoo hidda dhala namaa kan ta'an Dr. Donald Johnson waa'ee Luusiis akkas jedhan.
She and many of the fossils we found.
Lafeen sheef lafeewwan biroon nuti arganne seenaan dhala namaa Afrikaa irraa akka eegale nutti himan. Afrikaan hundee dhala namaati. Bifti keenya maaloo haa ta'u, fuulli keenya maaloo haa fakkaatu, rifeensi mataa keenya akkamiyyuu haa ta'u, hundi keenya dhiiga Afrikaa of keessaa qabna.
Jechuudhaan VOA itti himanii waggaa 50 argamuu Luusii ilaalchisuudhaan. Argamuu Luusii saayintistoonni biroos akka fedhii horatanii gara lafee biroo barbaachuutti bobba'anu isaan jajjabeessee jira. Isaan keessaa tokko Dr. Zeresannaay Alamsaggadi. Dr. Zeresannaay Yuunivarsiitii Chicaagootti kutaa paaleoantiroopooloojii yookiin rakaa qo'annoo lafee dhala namaa keessa hojjetu. Luusiin dhala namaa bara dheeraa dura turaniin akka bakka buutu dubbatan.
That literally transformed our knowledge of human evolution.
Sun jecha-jechaatti beekumsa jijjiirama dhala namaa irratti qabnu jijjiire. Kana jechuun yeroo sanatti ilmaan namootaa waggoota 2,000,000 dura akka jiraatanitti ilaalama. Amanamas ture. Argannoon Luusii sun lakkoofsa waggoota 1,000,000 ta'een jijjiire.
Jedhaniin. Luusiin akka bu'uura taatee qo'annoon biraa akka itti fufu gargaaruu isaa dubbatanii Dr. Zeresannaay. Dr. Zeresannaay akka Yuunivarsiitii Finfinneetti barumsa isaanii xumuraniin muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa akka hojjetan ramadaman bakka lafee Luusii itti argamu jechuudha. Bara 2000 keessa immoo Dr. Zeresannaay argannoo mataa isaanii ifa taasisan. Lafee namaa 60% guutuu ta'ee fi waggaa 100,150 Luusii dura ture. Lafeen sun lafee mucaa umuriin ishee waggaa 2,000 yookaan immoo amma waggaa 3 ta'uuti. Akka argannoo qaama ijoolleetti isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Waa'ee kana irratti akkas jedhu Dr. Zeresannaay.
Akkaataa
argannootti lafeewwan harki caalaan kan namootan guguddooti. Lafee nan argadhe seenaa qo'annoo lafee dhala namaa keessatti kan daa'imman bakka buutudha.
Lafeen daa'imaa Salaame jedhamee moggaafame kun Luusiidhaa wajjin hawaasa saayinsii keessatti bakka guddaa qabaachuu isaa dubbatan Dr. Zeresannaay ittaansuudhaan.
Dhaadannoon Komishinii Tuurizimii Itoophiyaa amma inni dachee dhala namaa yookaan The Land of Origin jedhu kan kooti. Lagi Naayil buna dabalatee dacheen sun bakka dhaloota waa hedduuti. Bakka argama dhala namaa.
Bakki lafeen Salaame itti argame naannoo Affaari bakka sabni Affaarii fi Iisaa yeroo dheeraadhaaf itti wal lolaa turaniidha. Zeresannaay lafee bakka sanaa argatanii salaam yookiin nageenya jedhanii kan moggaasanii hawaasa Affaarii fi Iisaa gidduutti akka nagaan bu'u hawwii qaban irraa ka'uudhaan akka ta'e dubbatan. Maqaa sanas immoo kan moggaasanii namoottani walgayii waa'ee argannoo sanatti hirmaachaa turaniiti.
If we see so many misery and problems.
Afrika af kutalea dunya biro ke sat gadado vrakko baie yo arginu. Luguma ubanno gari waena anno ke njiru, ubanno sainsi, ubanno teknoloji kabachu aburra kankeda.
Kanjirani Dr. Zaresanai itidabalu danisim. Ummanni keenya keessumaa immoo dargaggoonni waa'ee saayinsiitii fi teknoolojii irratti fedhii akka qabaatan nan gaafadha jechuu isaanii ibsa gabaasni Gabre Gabre Madiini VOA dhaafi qopheessa kun.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya feesbuukii x akkasumas instagiraam irratti argachuu dandeessan yaada keessanis karaa imeelii nuun ga'uu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammireeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.